Democratic Alliance e batla ho tseba hore thendara ya kaho ya lebota la letamo mane Mmakhwat e tsamaisitswe jwang, boemo ba konteraka eo ba ditjhelete le ba semolao bo abelaetsa, empa masepala o sebedisitse ditokomane tse tswang ho ena la konteraka eo hore a qetelle a mo file mosebetsi. Re batla hore ho netefatswe bokgoni ba rakonteraka pele a fuwa mosebetsi. Baahi ba Mmakhwat ba lokelwa ke ponaletso le boikarabelo hore projeke ena ya bohlokwahadi e qetwe ka polokeho le nakong eo e balletsweng.